bébé. Bama jotu tok dila xani bébé. Amna yeneen herbe yu ma narol ko segon bu ma jema nax ya sa xelu xale. Dama tok dila xaar du li nga waxon dafa melni dama nax. Ma tok sama galé dila wo anytime na ngo jël téléphone bi epi charge ané ma. Mangi dem setti lenen soma gisatul na nga dem wëri kenen. Vertu loma sama tadi ma rek man nga nop de nga ñew fele fenen. Du li nga ma waxon no.
Hey guy, give me that number. Dama tele solo diko golu fek boy moy lol dafa yor diko tamazel appel muy sonné mais jëlul el té kon ñaka war sa facebook xol na fu nek po jor ko mais du falé mais si j'ai fait mauvais choix bo bi tim lu mako fagor muju na jalle ba ñab du gu galam ñu wax mo mom leg legen ma delu bu sé ko ci mbéd mi sé ko ci sa ci mu nek ak ken jottuma won ni na dund lu melni ci nayu december na. Oh my god, love is crazy now.
Man sumo fatalico. If I remember, I was the
ti joy ti bugati halima japp dal girl bilati rimbembo fatal ko dembo our history december sama khol facebook ta joy sama jamu rare see your boy sama brand ko yo sama love never lose anytime i dog dey dog dey ready sama jante fank sama khol di gende sama love december mama you gonna nice like the louis my girlfriend boy oh december nanyo jundu suno paradise tara fi do ka gonna nice. Nem ma khoy si biri ash du mama sa fata 30 December.
Man sumo fataligo. I remember I was the real December. I think that never left to you. Don't left to me. You together. I wanna be with you for life. I wanna you were my wife.
Please don't you do my my wife, be your hand, you are the damn.
You are my reason to be. Don't let me down, let me down. Yeah, if you leave me, girl, man, get goody, go to the gear. Let me see,
man,
be safe.
Man, so much.